When I saw Lord, Glory City, Ulikani, Jwaleke Uruma. Mari when I saw Lord, Glory City, Ulikani, Jwaleke Uruma. Somaya lefasi lotle barute evangeli somaya
lefasi lotle barute evangeli somaya lefasi lotle barute evangeli
somaya
lefasi lotle barute evangeli
baleti
babiwe matsoho matsoho Mutolo tolo mutolo
balwezi
babiwe matsoho
matsoho
mutolo tolo
mutolo balwezi
babiwe matsoho matsoho mutolo tolo
mutolo boni
mutolo tolo mutolo
boni
mutolo tolo mutolo
boni
mutolo tolo mutolo
boni
mutolo tolo mutolo
Mutala,
mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, mutala, m